ira dala ku miryango gye magombe Sitani ampita naye Isaiah 5:17 agamba teri kyakulwanyisibwa kyawesebwa sitani kigenda kulaba mukisa yo Victor Kamenyo nademshanawe okay kuvira ddala mu bunnyo obutakoma sitani ampita awangu dentalo nyingi naye notajja kusobola kyannakutulowooza tutegeera so tetutegeera empimbu yasiba kubonga emikono n'asumulula engeri gye tweyisaamu kati yakyukira ddala ekituufu tukimayina ye ate ebibi bye twagala kakasa singa yesu abaddewo bwati we yandibadde ayogera guno omulembe mufu ekiriko kye tulipira kidde okwetta bwe kulibaako simanya alisigala kyewunyisa abawaana ebiragalalagala bye tuwagira nsaasira amaanyi ga nnabbi Muhammad ne Yesu Kristo gebateka mwenso terera Ebyendi buli kyamasanyu sitani yakyeggwera Tawoneka obuko mwenge nga kutega abakyala Gezaako ku njayi wakiri kuzaala Akuliisa ebisiago olw'okuba oyagala mpapula Bw'aba asazeewo okunoonya kizibu kya simatuka Mu masomero abaana abalinnya amabaala abawaka Chachi yatuuka emulago kikabuka Mu nnyonyi zitabuka ku makubo emmotoka ziraluka Ne mu state house
Unera nkubira
Sitani Galile sitani atambula ayita omu ku omu Anonya ba mitima minafu Ajja bw'alondamu Wakuyita erinnya lyo nkwegayiridde toddamu Leka kutanda n'oddamu Akako kaba kaweddemu Lwakuba asikiriza kizibu kyakumwewala Ku basajja ajja na bikyala obwenzi abwagala Ku bakazi aleeta balodi Okukula kumunyumira Mini zikkirizibwe uwe ne bikini bw'oba oyagala Enjaye mwenge n'ebikubwa tagaana kugangayira Abatwazi b'obusimu bonna baana baabaagala Abakwaki babwoya nnyo kuba naye akalumira ddala bamalaya abantu be kuba naye olumu amanyi okugula ajja n'ebisikiriza bingi aleeta ne by'otayagala aleeta ettutumu atamanyi kuyimba abantu nga gwe baagala obugagga abuleeta kasita okkiriza empyovulumula kusaba teweebakka nkwegayiridde amaaso kanula kakutande weebake mu birooto byajja kukukyalira ate bw'ozuuku kamanya kimu tajja kulekulira sipiidi ali ku 5 gear ali buli wamu ne bw'osikulolinga mu ssimu yo era y'alimu wuliriza kino buladi kankyogere mukama sitaani alaba kyokola na buli woolaga akupima nali ndowooza mu nsi eno ninzeka paka bwe yajja n'antuga ekiro nga nneebase natuba okuzuukuka naye ng'akabadiya kakutteyo nengezaako okukyuka n'asannyalaza amagumba awo ne nkoola mukama taata mwana n'omwoyo omutukuvu embeera n'ekyuka sijja kwa ate kasiritunda mwoyo gwange oligeza kugutunda Katonda will humble your knees.
Hello.
Yeah.